Yeah. Kawabama. Na Chitty Beans. Yeah. Na Isi Zoo, yo. Chumba Squad, yo. Yeah. Ni Kamakawa Records. Woo. Where? Yeah. I see you, baby. Joke Masi. Yeah, toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona.
Yeah, where? The Albert aka Ngwea. And it's a simple man.
Simple man.
So the toast of blood of men.
Yeah.
This is a hip hop, so be show na fanya show kazi yangu ni kuflow zishangaya sipo pana na mesedi show waulize uma bitos kujipodoa wani so mwisho atakata view na stage ni karesi atakuja kuiga hata sala lady JD nazimiona madi mwingi japo watu pendi labda kisa atopigi show na live bandi hip hop ni so gita ni DJ na tuna rock away na nina speed kama wiper moto kama lighter aka piper need to tighten na jiona nona tozi la minibong Angela Msela, sema nyenyota ya start na of course in a hello. Nataka jifanya gangsta, uke mtoto akishua. Lafing here ya mta, yeah you wanna zingua.
Tunakamua,
ile ile miashirini babake.
Kwenye kona fuge mkande.
Njendo manake, ha. Cha msingi ni kumake more dough. Piga dili yote, sio lazima weku flow. Oh no, nsao nkama take a church of course au condom you need so.
Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona.
Shipe doli kupe flow. Ugari zenda before slow. Taratibu wano feki wano bro ba arubeto pembeni na chichichichi meshirini na mashine tunadai chichichichi ya mikato na mata tu na nata kamata tu wanadata na wakamata sishiri na wapa tu baka wadugustera kona shanga wananunua madini miribo kami imesaka lifelong waliko simple swe kikyo unione ndali nando mana weza vasu jinganukia majani kidogo na chopata na rizika sinatamana gangama sumshumani zime huku mesinya na roo safi kama moyo wa shuja mola ana rinda kwa kira jema na kira ba washikaji wa mentupa huku bingwa nao mimi enzi kabla sija utwa mtetezi likuwa mimi nina gufu za kutosha bora uwezo sio ring hata tipo wana blan nembo ya Mindo King.
Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona.
Kuna wengine kwenye game kifupi ndo chapoteo. Shambiose ya guse maji kama wezi kuogelea. Cheki wanavyo tapa hawa napa kutokea. Wameishiwa chakuongea wame baki kumdisi Ngwea. Ila kipaji changu so vicheche tunajwe share. Na hara nikifaleo pengo langu alina spare. Cause mindo me na tuwezi kuwa bear. So nageu kama atlega na wambia. Cause mimo nye downtown kitambo. Lives the generali labda window mgambo. Waze wa speedy ni chamber na dark mahidi. Kila sequence kukukuku kama Christmas na Eidi. No player haters wakizidi kuwaka waka na podo la kati. I go to hell mother. Kila pande ya dunia tunazidi ku represent kwani wajanja wote na show for respect yani.
Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuu ni wana
Shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona.